You're with SBS Radio.
I le ngā luenga whaasara lau, e tā hua tele le sa o na whaaleo i ngō tangata. Po whelawa le atunu ue a fua mai ai, po le a fo i le ngangana. E tā hua tele i nei le SBS, ona e fitu se fuluma le lua ngangana o loo whaasara lau ai ana polokalame i lunga o le leitio, le TV, ma le upe ngata wha ilangi. Ai ua yeita ngata ua wha a meo i lungo le social media, i le tau mawhainga le tama i tai wha asalalau i le SBS TV o Lucy Zelich, ina ia sao o na wha a leo i ngō tamata a alo mai au ese ese, mai atunu u ese ese, o lo o tau wā i le ipu o le lalolangi i le soka le FIFA World Cup, e pei o na wha a ngāsolo nei i Rusia. E le efa ingo fie, ona faaleo sao le te leo ingoa. E fai mawhaata i ta inga, o ingoa nei o nisi o tamaiti a onga i se a onga i New South Wales.
Hi, my name is Edrumuni Amrasekara. I am 13 years old and I'm from Sri Lanka.
Hi, my name is Shaan Dalit Shahi.
My name is Gerald Brunock. I'm 13 years old and my last name is Irish.
My name is Renny Zhu.
Na saunoa Professor Mario Fernando o le University of Wollongong, e tā hua te leo na sao le whaaleo ina o le ingoa o se tangata i le teimi mua mua lava lua te whailoa i ai. Ona o ina, e whaailoa atua i lea tangata e te maamana i aina lona tūlanga whaale tangata lea tunu una fua mai ai. Ma e whaaloalo ina.
The first contact you make is flawed if the name is not pronounced correctly.
Professor Mario Fernando o le University of Wollongong. Na sao noa Lucy Zelich, o lana tau mawhinga ina ia sao le whaaleo ino i ngō tamata alo e pe ona tau vai le World Cup i le teimi nei. O le vaenga o na tiu te tau ave, ma tiu te tau ave o le au whaasalalau uma i ina i le SBS. E le ngata i lea, e whaailo a ilo na whaalo alo i atunu u ese ese o lo tau vaa I le FIFA World Cup, lua fese fulmalevalu I Rusia.
You're not pronouncing it for anybody other than the nation that you're covering, and out of respect to them, you're pronouncing it for them. So when I have had Colombians, for example, write to me and say, I've been living in Australia for 37 years and constantly having my name mispronounced has always been a difficulty for me.
Lucy Zelich, na saunua fo I le professor o le mata upu I po le mata upu o le linguistics I le University of Melbourne, Professor Nick Thierberger, e maofa I le vai vai o le whaitionga o se tangata o lo unaunau ina ia sa o le whaaleo ina o ingoa o isi tangata.
For sports announcers announcing players that we've never heard of anyway, why not use their names properly and then we'll all learn how to say their names properly? I don't understand what the issue is. I'd like my name to be said properly. I'm sure everybody wants their name to be said the way that they say it. So where's the problem?
Le li'i o Professor Nick Thierberger. E mawhai ona o wha'a ingoa ina, pe ona o wha'a leo ina I alona suafa Thierberger, ona o se ingoa siamani. O le isi whainga ua maasani ainisi. E o fia I matangata Samoa I atunu o I fafo. O le wha'aliliu Ingilisi pe wha'aliliu wha'aperetania lea, o suafa Samoa. O lo u ingoa, a ule nei e liu pati atu le tala le nei ma whasala ruina atu le tātou polokalame, o Ioane. E matua ova ma lo ule e fia fia, ai wala au mai seisi ia te au, ma wha ingoa au ia John. E ui o Ioane, ele o Ioane ele o se ingoa Samoa, o le ingoa na whato a taunu watu i Samoa, ina ua ele I yei Samoa i luma atu, ole afe valu se lau tolu se fulu. Na whaato a I loa le ingoa Ioane I Samoa, ina ua taunu watu Ioane Viliamu. Le misionare lea, na avatua ia le talitonunga Kerisiano, e pei on ta atele I Samoa I le lotu ta iti, on na malangatu ma avatu misionare mai Tahiti. Olona suafa o Ioane Viliamu. Ele ngata I lea, ia on o tusi tusinga, I le whianga inga fau, ia Ioane le pāpatiso. Ai o Ioane lava ia le ingoa. E le I ai sa mua I luma atu o misionare papalangi. Ai, a wha ingoa, a wha la au mai sisi ia te au ma wha ingoa mai au ia John. E pei e i loo ala ngona i tutonu ia te au. O se whainga matua le wha alo alo. O se whainga e ai matua ova mana ure fia fia iei. Ova mana uika. Ai wala au moisisi e kia umfa ai ngoa au a John. E leo, it's not my name. E leo olo uingoa rena, olo uingoa o Ioane. E tutusa maa ua maleli i o Luwei, Kreish. Na ieta ua fo ilo na le fia fia. Ona e pei ele maana na o tangata e wha ai ngoa ia ilo na ingoa sao o Luwei Kreish. Ai ua wha ai ngoa ia i a Lui. Ona e pei e wha ingo fia i papalangi maisi tangata. Ona wha aleolo na ingoa.
Really did resonate with me, and I know would have resonated with a lot of my friends and my family that also have, you know, non-English names. Louis being a lot easier for people to pronounce, and throughout high school and uni I was going by Louis.
Na ia sa noa, e pei fo'i o au, e pei a wala au whapalangi mailo uingoa aile olo uingoa nena. Olo ulawala ngona iai, o se whainga e matua le whaaloalo, e le whaaloalo, e le ngata ilo uainga, ma umatua na whaaingoina u ia Ioane. Ae, ua pei ua te ua whapalangi e tuai, ma ua ele au se whapalangi o au de Samoa. E whape na le manatu o Luwei Kreish, i le whaaloalo o se tangata, e nofo masui le ingoa o se isi tangata, pe a sui mai i le ngangana le atunu una afua mai ai. I le sui whapapalangi, Luwei, Lui, Ioane, John,
Look, I think it's paying respect to that person's culture. We're all proud Australians, but we're all obviously proud of our heritage if we come from another country. And it's just acknowledging that person's culture and paying respect to it if you can make an effort to pronounce it.
O le isi whaaleo I nolo uingoa, ai meise lawa I le kalapu tāpolo lea le Merrickville Golf Club. Ona o le sipelanga, I o anu e, I le wha Samoa. Ona o le I, le nae mua muai, e pei e wha aleo o le ai, le vaolpo o le vaweli le nā, o le I le ngangana Samoa, ai, o le ai I le ngangana Peretania. Ona wha ai ngoa I leo ua le o Ioane, a o Ioni, Ioni. A to e fo'i I le wha se a nisi I a Lucy Zelich, I le whaaleo ino I ngō o tamata alor soka. Ia e mana tu waifoi. Ia le toa tele o tamata alo mai le Pasifika, olo o ta alo I le liki. Male le sao o na whaaingo ina, pe whaaleo ina o lato suafa. I le teimi e whaasara la waita alonga o le lakapiliki I lungo le televise.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.